Radio Jwi rya Amerika. Radio Jwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda, mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19 na metero 22. Mu Rwanda turi no kuri FM 104 n'ibice bitatu no kuri FM 88 n'ibice bitatu. Abo mu karere ka Kisoro muri Uganda mudukurikira kuri FM 88 n'ibice 9 ya radio Ijwi Riyobora. Abadushakira kuri internet namwe mujye kuri Y3 radio yacu voa.com. Muri kumwe na Jeffrey Mutagoma n'umwanya w'ikiganiro muri Sanga.
Murisanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara ya Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatu.
Ngende hano Kampala, Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Mu kwezi kwa 10 mwaka 2009 ishami ryo muryango wabibumbye ryita ku mpunzi HCR ryatangaje gahunda yo kurangiza kitwa ubuhunzi ku banyarwanda bahunze bava mu gihugu cyabo mbere y'itariki 31 z'ukwezi kwa 12 mu 1998. Iyo gahunda yari ishingiye ku kwemeza ko u Rwanda rutekanye, bityo ibyateye benshi guhunga muri iyo myaka bikaba byararangiye. Hakurikijwe amasezerano mpuzamahanga arengera impunzi yashyizweho umukono mu mwaka w'1951 n'amasezerano ku rwego rw'umuryango w'ubumwe bwa Afurika yo kurengera impunzi yashyizweho umukono mu 1969 ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku mpunzi ryafashe icyemezo ko uwo mwanzuro ushyirwa mu bikorwa kuva tariki 30 z'ukwa gatandatu mu 2013. Nubwo hari abanyarwanda batari bake batahutse kuva icyo gihe, hari n'abandi bahungiye mu bihugu binyuranye bakiri mu buhunzi bamazemo imyaka itari mike. Abo biganjemo cyane cyane abatuye muri Afurika yo munsi ya Sahara. Mu kiganiro muri Isanga cy'uyu munsi turareba impamvu hari abahisemo kuguma mu buhungiro n'ingaruka uyu mwanzuro twavuze haruguru wabagizeho. Turareba kandi uburyo gahunda za leta zo muri ibi bihugu n'imihindagurikire ya politiki y'ububanyi n'amahanga yabyo bigira ingaruka ku banyarwanda bahungiyeyo. Mu kiganiro muri Isanga cy'uyu munsi turi kumwe na Bwana Eli Mukunzi, impirimbanyi y'uburenganzira bwa muntu. Turavugana ku murongo wa telefone ari mu gihugu cya Malawi. Bwana Eli Mukunzi, ikaze mu kiganiro muri Isanga hano ku Ijwi rya Amerika.
Akomeje cyane kwa buduhaye uru rubuga rwo kwashakanya namwe n'ubwane n'aba abiteze amatwi bose.
Turi kumwe kandi na Bwana Jean-Serge Mandela, umwe mu banyarwanda bahungiye mu gihugu cya Zambia. Bwana Jean-Serge Mandela, ikaze nawe mu kiganiro muri Sanga.
Mwiriwe neza, mwiriwe mwese batwumva.
Imyaka igiye kuba 10 uriya mwanzuro twavuze haruguru ufashwe, birumvikana ko hamaze kuba ibintu byinshi, ariko reka dusubire inyuma gato mu magambo make turebe iby'ingenzi ingaruka uyu mwanzuro wagize cyangwa se umaze kugira ku buzima bw'impunzi. Duhere muri Malawi tubaza Bwana Mukunzi, birumvikana ko hamaze kuba ibintu byinshi, ariko turebe iby'ingenzi ingaruka uyu mwanzuro wagize.
Mukunzi cyane, icyo kibazo cyo kuvanaho ubuhungiro cyo twita statut de refugie ni ikibazo gikomeye, kubera ubundi oni yavugaga ko aho ibintu bigeze nta munyarwanda wemerewe kongera kwitwa impunzi. Aho rero muri make tugiye no tutaragera mu ngaruka bifite, tugiye gutekereza twihoro ku ngingo bagendeyeho, bumva ko ari ikintu gikomeye. Kubera iki? Kubera ntago umuntu nk'ubundi nk'uko bafata icyemezo bakavuga ngo muri Bulgaria ngo turahita ko hari amahoro, rero nta yindi mpunzi yemerewe kwakirwa n'ikindi gihugu cyangwa HCR ivuga ngo ndi muri Bulgaria. Kandi turabizi ko muri ibyo bihugu bari Bulgaria ntabwo ari kenshi, ariko hari ibihugu bivuga ko byitwa bifite umutekano hariko akomeza akazi ibibazo by'abantu bafungwa abantu babuzwa kuvuga kandi ko ari ukurwanya leta ariko ari ukuvuga ukuri leta ibyo bita abaktiviste abaharanira uburenganzira bw'ikiremwamuntu rero abaharanira uburenganzira bw'ikiremwamuntu bagira bagafungwa cyangwa bagahohoterwa ukundi kose bigasaba yuko bahunga nanone ubwo ndavuga abaharanira uburenganzira bw'ikiremwamuntu ntiyibagije ko hari n'abandi bantu aho twita abantu basanzwe nabo bahunga igihugu cyababyaye bashaka umutekano kandi mu guhunga ni nacyo kintu tugomba kumenya tukamenya no twabumire gutandukanya ibintu cyane ngo dukabye kubera umuntu uvuga ngo ahunze umutekano mukeya mu gihugu cye n'uvuga ngo ahunze inzara mu gihugu cye muri rusange bombi ni impunzi kandi mu guhunga umutekano mukeya cyangwa guhunga iyo nzara igihugu niba kitabashije kumugaburira kibugahungukira gifungiye abantu ntabwo yibuke guhinga ibintu runaka cyangwa iki abahunze ashaka ubuzima muri makeya icyabahunze cyane ntabwo ari igihugu wambafeteri abahunze kugira ngo abashe kubona ejo hazaza heza n'urubyaro rwe rubashe kuzabona ejo hazaza heza rero kuba oni yariyemeje ngo ibyo bintu giye kuvanaho ubwo buhungiro ku banyarwanda ni ibintu bidasobanutse kugeza iyi tariki duhere kuri 2010 kugeza ubu ngubu abantu basohotse mu Rwanda bahunga icyo nongeye gusubiramo bahunga bashaka ubuzima bashaka amahoro yabo na future yabo mbese ejo hazaza heza habo n'urubyaro rwabo ni benshi cyane nta shingiro bifite
ariko bwana mukunzi ngira ngo uwo mwanzuro ureba ubahunze kugeza mu 1998 ngira ngo abavuba ntabwo bareba
rero naho icyo gitangaje ni gute wabwira umuntu wahunze muri 1998 ko atemewe kongera kuvuga ko ari impunzi noneho ugacaho ukemera umuntu uhunze muri 1998 akemerwa ko yakwitwa impunzi none se tubatandukanije gute uwo muntu urimo urahunga muri 2021 ashaka umutekano ese noneho biravuga ko wari wahunze muri 1998 noneho n'abatahutse noneho umutekano azawubona ubwo rero nibyo iyo muza iyo sitasiyo do kuruzi refugiye yavizaga abantu bahunze muri icyo gihe ibyo mu bihugu nka Malawi ntabwo yari umubare utari udakomeye cyane bari abantu 247 niba nibuka neza n'abo 247 bahungiye bakora demande d'asile muri abo ndumva 189 barahawe ubuhungiro nanone abandi batabuhawe ni uko ubundi buryo bwo kwirwanaho baba ari ukujya hanze bubyara isitementi cyangwa kwirwanaho mu bindi bihugu cyangwa bakabona ubwenegihugu aswa ntabwo bufite iyo kuri disosiyasiyo nibyo politiki mwaba ifite uburemere ariko si urutera hano muri Malawi nta konsekansi zigaragara cyane byagize ahubwo igikomeye cyane ni aho barahunga ubu ngubu bishaka umutekano n'ubuzima bahunga ibihugu byabo
abo ngabo turabagarukaho mu kanya nabo tunaregere n'ibigendanye n'amategeko yo mu gihugu ariko reka tubanze muri ako bwana Jean Serge Mandela
ibibazo byacu nabo byatangiye mu 2009 ibibazo byatangiye uwo byatangiye nyuma cyane mu mwaka w'2000 ubu no bose batakubwiza uti yakwemereye mu byatangiye neza mu 1997 baraserivisi mu ngo ya perezida aje gusura Zambia nyuma yaho niho perezida wa Zambia twaciriwe ba Federico yatangiye kujya mu Rwanda niho nsanga nk'aho ibibazo byatangiye kuko nyuma yaho muri 1999 nta munyarwanda bongeye guhunga muri Zambia ubundi wajyaga inanga bagataga ubuhungiro bagukije akaga muvuyemo bahitaga baguhaga ubuhungiro nawe utakunanije nyuma yaho rero nibwo baretse guha abanyarwanda ubuhungiro gusa ibyo bintu byari babivugaga byinjiye gatoya abanyarwanda bacyatse abanyarwanda benshi twashatse gusubira mu mashuri atwi mu bufasha kugira ngo dusubire mu mashuri n'icumi imbere gatoya mu 2005-2006 nibwo batangiye gushaka kugira ngo batwambure ubuhungiro arije kuva ibintu tutamenye neza noneho ubutegetsi bwariho bugendesha make make nibwo basubira inyuma mu 2009-2010 bambuye ubuhungiro abanyangora uko abana ku byo mu Rwanda bishobora gufata indi ntera bahereye ku banyangora kugira ngo baze ku banyarwanda none ubwo rero birangije ku banyangora bamaze kubambura ubuhungiro nibwo byaje ku banyarwanda
nuko rero
ubwo rero abantu bato bakiri batoya cyangwa tukiri abasore bavuga ko twari interahamwe kugira ngo bakajya gufasha interahamwe Mwuche neza kandi kumuntu wambi wajia mwarusha, aliwe Kayezu Jean Paul, aliwe burugumesi watawa, afatwe muri Zambia. Nyuma yaho nanye ngo nabagize gufata bajya ngo bajyanwe mu Rwanda, ariko bajyatakambira inkiko barabarekura. Byatinze kera na karindwi, mu kwa gatanu, nibwo uyu umwise waza iminsi w'ubutabera na majyara nyese bamushimuse, ndavuga ko bamushimuse. Uko bamamagaye ngo ajye kwitaba mu biro bintu bisanzwe agiye kubona iyo nari ari Lubumbashi nuko kwezi yafatiwemo Lubumbashi yari mu maboko y'ingabo za kabira yafashwe n'u Rwanda yari kimufurira ni hasi ya Lubumbashi bahita muvana kuri mujyana Lubumbashi bamujyana mu Rwanda
ye twihute noneho tugaruke mu myaka y'inyuma gato
noneho mu 2013 Kwa karindwi nimo twabuze ubungiro byuzuye ariko mbere yawo hari seri y'amashuri ya mbere yagarika kufasha abana bakiri batoye bakiri mashuri abanza aho mu masogongere niveste nakubwiye kuyanze kuturira guhera mu 2000 hanyuma rero tugiye nibwo bavuze ko abantu bahunze kwa 1998 kugera 1998 na impamvu ituma bagomba kuba bakiri mu bungiro gusa icyatangaje no kwitwa umunyarwanda wese ekayi umunyarwanda wese badusubije muri interview yanditswe n'impamvu twahunze
hanyuma babasubije muri interview byaje kugenda bite
hanyuma abasigaye ubungiro ni 5% rero nafite ubungiro mu bafite mu madosiye yabo cyo kuri abanyarwanda hanyuma kandi muri byo kwitwambura ubungiro bavuga ko abantu bafite isano cyangwa ikintu kimeze navuga nakwita ngo iki nk'umubano udasanzwe n'ibihugu bicumbikiye atagomba kubura ubungiro byo sonera ko abantu barongoye abazambiya cyangwa se abantu barongoye abazambiya bo batagomba kujya muri ayo mabazwa kugira ngo abazima badashaka gutaha cyangwa se n'abana bavukiye angaha kandi ibyo bintu byavuga ko byagomba uko bibareba abo bose ntabwo babyitayeho bose bagiye mu interview batwambura ubungiro
ariko se ko mwari musanganywe ubuhungiro kugira ngo mwongere kubazwa bwa kabiri cyangwa se nimunabazwa muhite mwamburwa ubuhungiro byatewe n'iki
nuko bafashe abagomba kutubaza bajya mu mahugurwa bajya kubahugura ariko byaburaga babwiraga uruhande rumwe bavuga ko abantu bahoze ari abategetsi cyangwa se bahoze bafite ubundi bushobozi mu Rwanda cyangwa se bahoze ari interahamwe ni andi magambo baje bafite ibintu bapakiye mu mutwe badashaka kujya bumva icyo babwira niba gufite impamvu zigaragaza gutaha
reka tujye kwa Mukunzi mu kanya twari tumubuze kuri telefone ariko ndabona agarutse Mukunzi wumvise uko byagenze muri Zambia turaza no kugenda tugana kuko bigenda muri iki gihe ariko turasa n'abasubiye inyuma gato wumvise ko icyo gihe bo bahise babura ubuhungiro ndetse Mandela yatubwiye ko bamwe mu bana bishyurirwaga na HCR bavuye mu mashuri bigatangira kugira ingaruka gutyo muri Malawi aho ngaho byagenze gute
iyo sensation de cruise de réfugié yakonsernaga dusha twifata mu buryo bw'amafamiliye twayafukuntiraga amafamiliye 240 na nibyo abo bantu bagize ibibazo nk'uko byumvikana y'ubuza hubarizwa utabasha kujya kwiga utabasha kugira icyo ukora utabasha kwibetasa byo birumvikana ko byateye ikibazo erezuma hano hasi yabashije kureka abantu bararushirira ukujuje abarongera ba baradepoza amadosiye abadepojeje bose nk'uko twabikurikiranye nk'uko mbizi kugeza ubu ngubu abenshi babonye positifu ubuhungiro bundi ubuhungiro bundi barayisubirana rero abatarabikoze ni umubare wareka ntabwo ntabwo bigize mu mafamiliye ijana ibyo nabwiraga hari ababa baragiye za Mozambique baba barashatse ayandi mayira yo kwirwana kugeza ubu ngubu ariko nta n'umwe hano muri barako tubimeze nta utubwira ko cause de cessation de réfugié mufiteho impact général ituma batabasha kubaho nk'impunzi nibyo muri icyo gihe bari bafite roche hari byinshi byangiritse ariko kwangirika kw'ibintu ntabwo ni ikibazo nibyo ariko ntabwo ari kwangirika kwa k'umuntu bikabije kubera no guhunga turabizi hari abataye imyaka nk'irindwi cyangwa bakivira mu mashyamba ya Congo rero kuvuga ngo umuntu amaze amezi runaka nta batafite ntabwo ari ikintu twavuga ko gikabije cyane
hanyuma se abuvuga bagiye nko kwa kubuhungira mu bindi bihugu bavuye aho ngaho ni uko babonaga ko aho harimo gutinda cyangwa byaragendaga mu bindi bihugu kuruta uko byari bimeze aho ngaho
niyo urebye niyo parikuru y'umuntu
impunzi byo byanze hamwe igerageza handi kandi ko aparagutse ni kuvuga ko aho bageze basanze naho ntacyo hatwaye nubwo naho bashobora kuba barahuye n'ibibazo runaka ariko ibibazo n'ubundi nitwibanire aho umuntu yaba ari hose cyangwa bahungiye mu Bubiligi nabo bagira ibibazo bibi bahura nabyo ngo muri make ntabwo twavuga ngo aho bagiye byaragendekeye nabi cyangwa byarabahiriye kurushaho bagiye bagiye gushakisha kandi ndizera ko benshi babashije kugira icyo bageraho nubwo bakiri
bishatse kuvuga ko mu by'ukuri bagendaga ku giti cyabo ariko batajyanywe n'ikibazo cyo kuvuga ngo habayemo ikibazo cyo kubura ibyangombwa cyangwa se imitangire y'ibyangombwa aho mu gihugu ijemo ikibazo kubera yuko hakurikijwe uriya mwanzuro.
Ibyo si byabura urumva kenshi na kenshi abari enerema mu bituma umuntu ahaguruka akagenda ntabwo uyu erema twayi mugirisha ariko nta murumva nk'uko nababwiraga abundi bagakora bakidekarara abenshi babumbye ubundi babona ubuhungiro ubuzima nubwo bukomeye bubasha gukomeza.
Dusubire rero muri Zambia kwa Bwana Mandela yari arimo atubwira uko byagiye bihinduka. Bwana Mandela rugeze ku butegetsi bwa Michael Sata uvuga yuko icyo gihe abantu bahungiye aho ngaho by'umwihariko abanyarwanda babonye agahenge ako gahenge waruvuze uti kaje kurangira
nabwo kakomeje ko kicangaha uko ubundi imigambi ari ribo nuko agomba kutugira ngo badusige ibara ryabo bita abimukira badashaka ko mucyo gihugu naye gutyo barakuba gusubiza iyo bavuye iyo ugize Imana bakugeza ku mupaka ukajya ushaka ariko ubundi bakakuvuga bakagusubiza iyo wavuye icyo gice ntabwo kigeze bakijyaho.
Reka nanone dusubire muri Malawi ubwana mukunzi noneho tugende tugana mu birimo biba muri iki gihe ndashaka kuvuga politiki y'ububanyi n'amahanga hagati y'u Rwanda n'igihugu cya Malawi tuvuge wenda Malawi ibanye neza n'u Rwanda cyangwa se bagize wenda nk'amasezerano basinyana y'ubufatanye mu rwego runaka hari ibimaze guhinduka hari bifite ingaruka ku banyarwanda bahungiye muri icyo gihugu
mu bityo u Rwanda rubanye na Malawi nduva yerekana neza ni uko hano muri Malawi muri 2005 umwe mu muhanda mushya mukuru wa Rirongwe bawitse izina Paul Kagame Road yaje kuwufungura kuva muri 2005 ubwo hagati aho ngaho bagenda bagize amasezerano ni nayo bamaze kuronovera icyumweru gishize kubera Secretary General w'u Rwanda umugabo witwa Daniel Maniza yari ari inaha bituma aje kugirana amakoro bilaterali y'uko bazajya ba igihugu kimwe cyari giha abaprizoni ndetse n'ishanje de prizoni cyangwa ishanje y'abantu abantu bashakishwa ndetse ubwo byumva ntabwo nk'uko muzi igihugu cyacu u Rwanda mu Rwanda ubundi ntabwo hariyo abantu bo muri Malawi benshi murumva ko izo bakora n'ubundi ibyo bizagirira akamaro ni mu Rwanda bivuga ko impunzi zari zihunze umutekano ndetse n'izaje zihunze imbere avuga ko ni ifarisaha n'ibiba ngombwa bazanterura bakanjyana mu Rwanda hari n'umugabo byabayeho rwose hashize imyaka ibiri cyangwa itatu umugabo witwa Murekezi bamufashe muri prizo y'inaha nibyo yari ari bari bamufunze tamporero makwera yari ategereje urubanza mu bintu bijyanye n'ibintu by'ibyashara ariko umuryango mu gitondo ushituka baje bawohereza amakuru ko umugabo Murekezi bamuvanye muri prizo nkuru ya Malawi bamujyana i Kigali nta zindi detaye zihari murumva iyo hari ibintu bigiye byagiye biba hakaza no kongera kurenovera ayo masezerano nta muntu uri mu gisanda w'umunyarwanda ushobora kubyumva ngo nawe yumve ko ntacyo birebaho ati bureba kubera avuga ko isaha n'isaha igihe ari ikiba ko washobora nawe gukanguka agakangukira muri prizo y'i Kigali ubwo rero nibyo damu niyo yari yaje gukora icyumweru gishize ndetse akaba yaraje no kwemeza abaturage ba Malawi ababwira ko impunzi z'abanyarwanda zigomba gutaha ko mu Rwanda hari umutekano uko igihugu cyamara kitagomba ntabwo kwihangana ariko ni igihugu kitagomba kwihanganira impunzi z'abanyarwanda ziri hano gukora mu Rwanda hari umutekano nta mpamvu y'uko zigataha ndetse rwavuga ibyo ndetse abaha na proposition y'igihugu cya Malawi ko u Rwanda rwazohereza abapolisi babo bakaza kwigisha abapolisi ba Malawi uko bagomba gukora imirimo.
Ibyo se hari aho muhuriye nabyo bibateye ubwoba?
Urumva ibintu bigenda bimeze gutyo ntabwo ibyo agahenge n'umuntu aba afite runaka nta kuntu bitagutera ubwoba cyangwa bigatuma wibaza uko ibintu byifashe. Ubwo numva arije igipolisi cy'u Rwanda ntabwo kiraza ari kuyunga gahunda n'ibyo ngibyo bayategetse gufata tubona umwami Malawi byabyanga mpamfukuri muri izo Mozambique murabizi ko bamaze kohereza abasirikare b'u Rwanda bagiye gufata niba ari igihumbi bagiye gufasha abasirikare basabyeje kurwanya abantu ba leta ya Islamike ibyo u Rwanda rwidemarika muri izo nzego kuko mu gisirikare cyawo ntigaragaramo rero iyo haje ibintu nk'ibyo ngibyo byo gutabara izindi guverinoma zibohereza abasirikare cyangwa abapolisi ni inevidante ko babyitabira ariko nabyo ni inevidante ko umuntu wese uri muri icyo gihugu yaba ari Mozambique cyangwa Malawi nawe w'impunzi aba azi ko hari ikigiye guhinduka rero ubwo ni ibintu tuba duteze amaso ntawamenya ariko ubwo ariko ibintu byifashe muri iri
ubundi se urebye ko ibyo bireba imibandire hagati y'ibihugu bwabyo kandi mwe mukaba muri mu maboko y'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku mpunzi ndetse n'ibyaba wenda bifashwe ibyemezo ko byafatwa na leta ya Malawi hari icyo leta ya Malawi yigeze ihindura kubera yuko igiranye umubano mwiza n'u Rwanda ku buryo mubona ko hari ikintu gihindutse muvuga muti iki kintu gitewe n'umubano Malawi ifitanye n'u Rwanda kikaba gifite ingaruka ku mpunzi.
Mu kwa kane leta y'inahaye Malawi yari yiyemeje kuvuga ngo impunzi zose ziva hanze y'inkambi zikoreshe zibabonye ubutanzwe y'inkambi ko zigomba gusubira mu nkambi inkambi bumva yagenewe abantu ibihumbi cumi bakaba bashobora gushyira ku bihumbi mirongo itanu bumva ko ari ikibazo gusa nagendeye ku kibazo cy'icyorezo cya korona bashaka ubu kuvana abantu bari hanze y'inkambi bakoze babasha kwiga babasha kwivuza babasha gukora bakaramuka barahaye iminsi cumi ngo bazindutwa basubire mu nkambi inkambi itabasha no kwakira abantu nk'ubwo ngo hari abatinye hari abatigira barebera ibintu byabo baranyirukugera mu nkambi bari famiye bari abantu magana atatu mirongo itanu ndumva abo bantu magana atatu mirongo itanu bageze mu nkambi aho biva twagereka mu kwa kane mu itariki za makumyabiri n'eshanu ariko ubungubu tugeze mu kwa munani hasigaye amezi atatu hasame abo bantu baracyaba muri shitingi ni ukuvuga baracyaba muri shitingi begeranye ugasanga famiye y'abantu batanu iba muri kadire muri shitingi ya nubwo ya metero ebyiri kuri eshatu rero ukibaza ukuntu noneho bateganyaga kuvuga ngo bazane abo bantu bari hanze y'inkambi bageze ku bihumbi bitari munsi y'ibihumbi cumi ukuntu icyo gihe bari kubazanaho ni nacyo gituma abantu babonye ko secretary general yaje ahubwo akajya gusinya ayo masezerano hari abagize ubwo bavuga ngo rero noneho birasobanutse ibyo baharaniraga bashakaga gushyira abantu bose muri prison bakiye ruveri ku buryo igihe isaha ari isaha babasha gutoranyamo abo bohereza mu Rwanda.
Ibyo ni ugukeka ariko nta bimenyetso bifatika bafite ni ukugira ubwoba bavuga bati ahari byatugiraho ingaruka
nicyo ntabwo bizaba konfirime ntabwo bizaba konfirime nta kwakitere ariko uwavuga ko ntaho bihuriye nawe yagomba kutwereka impamvu ntaho bihuriye kubera leta ya Malawi yaravugaga ngo impamvu ishaka kuvana abantu mu mijyi ikabajyana mu nkambi ngo icya mbere nkore ubutegeko ari igiteganya nubwo inkambi yuzuye ariko ngo hakaba hari n'ikibazo cy'umutekano mukeya muri Mozambique ngo hari impunzi zirimo barimo barafatira muri Mozambique ngo zirwana ku ruhande rwa leta ya Islamique rero igihugu cya Mozambique kikaba cyarifuzaga ko abo bantu muri Malawi babasha gushyira impunzi ku murongo bakazi bakabasha kuzibarura kugira ngo abo bantu batazongera kujya muri Mozambique gutera umutekano mu mukeya. Ariko ni naho twabajije ikibazo ubwo ngo ariko se kayiziramike ko ari abantu babiyisiramike kandi muri Malawi impunzi nyinshi zihari ari abakongomani abarundi n'abanyarwanda tukaba tuzi mu mibereho yacu cyangwa uko duteye ko abarundi abanyarwanda n'abakongomani ngo 95% ku ijana yabo ari abakirisitu.
None se icyo ukemangaho ni iki?
Ni gute abo bantu bavuga ngo bagiye guhagurukira kurwanira leta y'Islamike muri Mozambique, leta y'Islamike baje kurwanira batagendera no ku idini rimwe? Ubwo si ibinyoma, ubwo icyo gisubizo ntabwo twabibonye, ariko uwumva nawe arumva arabyumva ko ari ibintu bidasobanutse, cyane cyane ngo twebwe kuruhuka kurikira aho bihuriye n'umutekano mukeya, cyangwa no kuvuga ngo ayo mategeko nubwo ari bigenda kuri compassion jeunesse ya business en campagne yabaye ratifiye iba introduit mu mategeko muri constitution ya Malawi muri 89 ivuga justement ko impunzi zose zigomba kuba mu nkambi. Ariko muri icyo gihe muri 89 tugomba kumenya abyo bafashe ibyemezo ni ukubera muri 89 icyo gihe hari abantu bategeka ya Afurika bazi ko muri Mozambique hari intambara ikomeye cyane, rero igihugu cya Malawi muri icyo gihe cyari gifite impunzi zirenga miliyoni zo muri Mozambique. Rero mu gukora aya mategeko yabo yo kurebe mu kuratifiya no kuyikorotora kumbatiya jeunesse muri constitution ya Malawi, birumvikana ko bakoze uburyo abo bantu iyo miliyoni era ku miliyoni y'abo Mozambique muri icyo gihe yari prisonnier 15% ya population ya Malawi, bagira ngo abo bantu batatura bashinga imizi ahubwo igihe nikigera bazagushibura gusubira iwabo. Kubera murumva y'umuntu yashinga iduka tujya akagira ate, ntabwo wapfa kuvuga ngo agiye gusubira iwabo, yavuga ngo reka tukunashakishe. Ariko muri Mozambique bakomereza ibintu muri esprit y'urwa kugira ngo abo bantu bazahabwe umutekano wabo bazasubireho.
Washington, Ijwi rya Amerika.
Ubu ngubu rero bari batsinze mu gihe maraga hari ibintu by'ubutabo ndije na bizimbi muri 2019, ariko leta ikarita ravugurira ku tege kwa kandi kwa ko bintu bigomba kuba mu hantu kandi kandi nayo ifite imyanya y'ibintu cumi gusa.
None twihuse, icyo mwifuza, icyo muharanira ni iki?
Icyo abantu baharanira hano ni uko iryo tegeko rivugurwa rikabasha guha abantu uburenganzira bw'ikiremwa muntu, kubera nubwo abantu tugendera kuri convention ya jeunesse campaign yemeraga bityo, yemeraga igihugu sinyateri ko cyakora ibyo bita reservation y'uko cyakora umuntu kigomba kuba mu nkambi. Ariko turebye ayandi masezerano yasinywe hagati yaho ngaho, turebye za declaration de New York zatumiwe muri 2016 mu zikabarumizira muri 2018 harimo ibyo bita CRRF, ibyo ni comprehensive reform response framework, ivuga ko impunzi igomba guhabwa uburenganzira bw'ikiremwa muntu, ndetse igihugu kizakiriye kigomba gukora ibyo bishoboka byose kugira ngo abo bantu babe integre, ndetse babashe gusinga imizi aho bari kugira ngo nabo babashe kugirira akamaro ibihugu byabakiriye. Rero ayo mategeko, amasezerano yagiye akinwa yose ntabwo arajya muri constitution ya Malawi nabyo bigomba muri izo y'amaho nabwo nabyo turabikurikira nanjye ngerayo nabyo nabyo ayo masezerano mashya yaba za declaration de New York ntabwo zizaba incorporate muri constitution nationale. Rero ugasanga iyo abantu bagiye guhohoterwa ngo tujye guhohoterwa bagendera ku mategeko ya kera bandike hagati aho ngaho ibintu byavuguruwe kuri ibigo interinasiyonari, ahubwo ko hazamo lanteri y'ibihugu byacu kugira ngo amasezerano ndetse constitution bayihindure. Nibyo ibihugu byacu bigira ibibazo byinshi, ugasanga n'ibi bihugu byaba ari Zambia, Malawi cyangwa n'ibindi, kuvuga ngo guhagurukira ibibazo by'impunzi kuri bo ntabwo ari ibintu biba byihutirwa, kubera akenshi na kenshi baba bareba abaturage babo bafite inzara, bafite ibibazo runaka. Rero kujya kuvuga ngo babanze bahagurukira ibibazo by'impunzi ntabwo ari cyo kintu kiri mu turiti zabo,
ariko nko muri Malawi tuvuze example concrete muri 2015 hari itegeko ryitwa Refugee Act risoma muri constitution ya Malawi ivugurura iyo iyo constitution ku buryo mbese babasha kugendera kurenganya bw'ikintu mu muntu nk'uko byemezwa ni kuri niveau international ariko ku 2015 bashyize imyaka itandatu hafi bivugiraga birangira barakishije mu bigenga amategeko justement kubera icyo kibazo nongera kubabwira cy'uko terite y'umunyagihugu ndetse n'umutegetsi abari umunyagihugu abari umuturage we impunzi ni ikibazo cyiza nyuma kandi noneho hakazamo n'ikibazo cyitwa xenophobe murabizi cyane nko muri South Africa niho tubibona cyane ariko n'iburayi n'ahandi hose biragaragara muzi ko n'abantu bagize ikibazo abaturage bakunda kuvuga ngo abanyamahanga bari ku butaka bwacu nibo barimo baraturinda ibyo barimo baradutwara imirimo nibo barimo baradukorera barimo barafata ubukungu bw'igihugu cyacu noneho bawukurikiye abo cyane cyane abo twita abapolitisiye n'abapopuliste bakabigenderaho bavuga ngo nibyo reka abo bantu dukomeze tubakandamire ntitubaha uburenganzira bukabije noneho icyo gihe iyo kosa cyangwa ibindi bitaba kirakwira imbere nk'uko bikwiye cyangwa abantu bafite ibibazo runaka iyo babashije kugishyira kukivanaho cy'igihugu bakagishyira hejuru aho ngaho n'ubundi udafite uburenganzira runaka murumva ko bari solisiyo fasire yabo noneho rero kuzajya kuvugurura amategeko kugira ngo umuntu amuhe uburenganzira runaka kubera izo disikuru populiste ziba zarakozwe nabo ntabwo biboroheye ntabwo wajya kuba ufata umuntu imyaka runaka utamuha uburenganzira runaka utamufata nk'umuntu ngo noneho ujye urambye ujye kumuha ubwo burenganzira nabwo bagomba kubisobanura rero ugasanga aribyo bibazo duhura nabyo byaba ari muri Malawi ariko no muri Zambia nabwo reka ko ari uko ngo niyo situwasiyo akiyeze turimo ariko turizera ko kuri kuganiriza turimo gukomeza gukorera hamwe no gushyira hamwe ko tuzongera tukaramuka abana bacu bakabasha kugira ubuzima bwiza buruta ubwabo nubwo ari benshi batabibifuriza cyangwa batabitwifuriza ko abana bacu bigwa ariko imana niyo niyigena kandi iri kutugena yaturinze
icyo kibazo cy'uburyo mubanye n'abandi baturage cyangwa uburyo ingaruka ibintu nk'ibyo bigenda bigira ku buryo abaturage bo mu bihugu bafata turakigarukaho mu kanya ariko reka dusubire muri Zambia Bwana Mandela turavuga ku mihindagurikire y'amategeko muri ibyo bihugu n'imibanire yabyo n'u Rwanda niba hari amategeko mashya cyangwa ibikorwa mubona ko by'umwihariko bibangamiye uburenganzira bw'impunzi aho muri Zambia
reka nangire ku mubano w'u Rwanda na Zambia kuko Kenneth Kaunda nyakwigendera twashyizwe mu kwezi gushize yatangiye kuza mu Rwanda mu 2022 mu kwezi kwa kane bako kwa tatu kwa kane kinana kabi ni basi tagoga zindiko za mbere mu Rwanda nene kanyi nije kugaruka je twuzaga imyaka 25 y'ubwigenge cyumvena nemwe icyakaje twa ku zatsindwa ava ku tegeko nyuma yaho haje ho Chiruba pedi ko Chiruba yatuka Indora Indora rero manze ndango bye kwavuga nyine kuko Indora ari umugunda wundi mu 59 witwa Abdul Simwaya ari cyo Chiruba ndabona kandi cyo tiyo wasime Chiruba toga devi mwana wase wako cyawe kaga ko Chiruba amaze ku tegeko yafata na kina na Abdul Simwaya yabatangiye kugira ikintu kimeze nk'umuntu udasanzwe gatsi Rwanda na Zambia ubu pasteri aciye Zambia mu cy'akarindwi kandi nacyo banabasura u Rwanda hanyuma yaho nibwo mwana wasa agiyeho asimbuye Chiruba mu 2021 nawe yagiye gusura u Rwanda icyo gihe kandi nuko neza ko Zambia kwa icyo cya komesa kigeze kugira igikombe bise cya komesa y'ukomesa y'izi myaka 10 zabereye hano muri Zambia mu 2021 icyo gihe Kagame yashyize ibirori kandi kigeze n'u Rwanda rwa gikombe cya komesa ubwo rero niyo yatangiye kuba imishyikirano hagati y'u Rwanda na Zambia nyuma yaho mu 2023 nibwo hashyizweho amasezerano hagati y'u Rwanda na Zambia yo kujya bahorana harimo no guhana abanyabyaha komande zombi mu 2008 nibwo mwana wa Sayitabye Imana yatemezwa na Rupia Banda nibuka ko nawe yakunze kuza mu Rwanda mu 2021 mu kwa gatanu yagiye Turukiya aciye mu Rwanda igitangaje ni uko urwo ruzindiko mu Rwanda baruvuzeho ariko muri Zambia igice baruvugaho mu 2023 nibwo Rupia Banda yatsinze amatora ntuzabajyaho Michael Sata witabye Imana
twihuse Bwana Mandela ingaruka umubano wageze ku mpunzi
tukaza kumategeka kwagenga imunzi nakubiye ko nikuciye amasezerano y'umwe bikadivuga ko imunzi ishobora kwitanga mu bihugu bibamo Zambia ari fashe kubigereka Zambia nakugeze bitunyako bwo tunako imunzi zigomba kuba mu mwambi n'ubundi 2010 Zambia yasuyemo itegeko rigenga abinjira n'abisohoka mu gihugu noneho bavuga ko niba imunzi ifatiwe hanze niba umuntu isohotse mu mwambi igomba kugira icyo bita get pass get pass nk'uko gusohoka ubundi bagufataga gusuza mu mwambi ariko ngo basigaye yo kujyana mu nkiko iyo mu nkiko sanze wari wakiriho bamuciye azabo iyo azabo utaribonye barivunjamo igifungo cy'amezi icyo kipapuro kimara amezi atatu hanyuma abanyarwanda bagasuza mu mwambi bafata ikintu bakabagaruka cyangwa se noneho iyo basanze noneho ukora ubucuruzi cyangwa se ukora indi mirimo yose udafite work permit udafite uruhushya cyangwa n'abinjira n'abasohoka bajya migration nabwo gukorera amakosa nyine ngo nabwo bakujyana mu nkiko iyo Imana yaguciye azabo ariko uvugize ibyago bakivunjamo igifungo cy'amezi naho kubye abana banyabyaha kugeza namwe ntituzi bajyanwa mu Rwanda kubera ko ari leta y'u Rwanda yamusabye kubera ko yakoze ibyaha yakoze gusa hari abantu abanyarwanda bakunze guhambirizwa harimo nka uwitwa Mugisha Innocent n'abandi uretse kuba yashoboye kujuririra mu kigo kamara mu cyo cyaba mu kigo kuva ku butegetsi ubuyobozi bwakoze bafashe icyemezo butari yakurikije amategeko hari n'abandi bagiye bahambirizwa ku mpamvu zindi nyinshi tutazi ariko nawo tuwabashije mu Rwanda kubera ko bamusabye kugira ngo yice mu magereza
komeza
uziko bavugaga ko bavugaga ko kugira ngo basabwe kujya mu Rwanda kugira ngo dukomeze kuba muri Zambia tugomba gufata pasiporo zo mu Rwanda ibyo byaragoye uko byasabaga ko byo tugomba kuza mu Rwanda kuzifata pasiporo mu nama y'i Pretoria mu 2013 abari mu nama babwiye Rwanda ko ibyo bintu bidakunyarwanda bajya kuwumva ibingahe bajya mu Rwanda gushaka pasiporo mu Rwanda ese ko n'umutekano batawizeye kandi atari ibintu bidasha gushyira mu bikorwa puratike birangira Rwanda rusabye kujya ngo bazane ambasade yarwo inani kuko dufite ambasade y'u Rwanda ahangaha naho urahumva nyine ko ubona bafite umusuzi nyine abyabe ni umuntu yendaho naho ngaho ibintu bigeze uyu munsi we nawe yamategeye ko nuko Zambia yagize nk'aho yoroshye gato ikavuga ngo tuzaduha ibyo bita permanent residence the residence permanent ubyaza ngo ubuture burahanze ubundi ibyo ngibyo byabiyaga abantu baje gushaka expatriye dok abantu baje gushaka imero y'intangaho bamaze imyaka itanu nibwo bibasha kubisabye bene ku banyarwanda nibo bantu ba mbere babonye baje kubona ku gahenge ariko badusaba ko dufata pasiporo mu Rwanda abantu bafashe pasiporo na 25 gusa nabo yagenda imiryango igera kuri itanu kandi bose basigaye izo pasiporo zirimo bazifashe kubera iki wakoza forme zo kugira ngo z'amapuro zijya ngo zandikeho wagombaga kuvuga abantu danu bene wanyu baba mu Rwanda
tuvuge ku mutekano w'impunzi tuvuga ku mibanire yanyu n'abaturage baho ngaho hari igihe hakunze kugaragara ibikorwa rimwe na rimwe bavuga bati abanyarwanda n'abarundi bakubiswe n'abaturage muri Malawi cyangwa se abanyarwanda barimo barahohoterwa kuri ubu ngubu bimeze bite ibyo turimo tuvugaho
nuko abaturage ba Malawi n'impunzi kandi cyane n'abanyarwanda babanye neza cyane rwose babanye neza cyane usanga hari n'abanyarwanda mu z'abanyarwanda bashakanye n'abanyagihugu benshi cyane rwose ugasanga hari impunzi z'abanyarwanda z'abayapadiri z'abayapasiteri ugasanga hari n'impunzi z'abanyarwanda zashakanye n'abaminisitiri bashakanye n'abandi bayobozi bose muri rusange babanye neza rwose nta kibazo aho haje ikibazo ni igihe haje n'umutekano mukeya cyangwa abo twita ba rusobanura mu nduru ndetse abantu bafite imigambi mibi b'abajura ndetse b'abajura yo baramutse nabi nibyo bashobora kuvuga ngo haje nk'icyo kibazo runaka nk'icyo kibazo cyo kuvuga ngo bagiye gusubira zose zigomba kujya mu nkambi mu kwa kare byabaye icyo gihe ni kakomi nabo twibatabaje ubutabera bw'inaha guhagarika icyo cyemezo cyo kuvuga cya leta cyo kugomba kujyana abantu mu nkambi. Kugeza ubu ngubu ntabwo urubanza rwa rwo haruca, ni nawe ko gahinde dufite kugira ngo abantu bakomeze kubaho bakora bifuza bifuze mbese abiga biga, ni urwo rubanza nirwo tugenderaho nirwo rudufashije. Rero mu kumubane w'abanyagihugu ni mibareho myiza, kubera example ntagataga ni igihe icyo gihe bavuga mu nkambi abantu bakomeze mu nkambi, bene bacu bamaze bafashe iminsi runaka badakora bafunga bateza ibintu byabo bagongo baragiye. Hari abaturage bagiye mu muhanda barigaragambye basigabwira leta babonye icyo bita ko mutwicishije inzara. Bano banyarwanda kubera nibyo ni hari mu nzu z'abarundi z'abakongomani, ariko benshi bafite nk'imirimo bakora ibyashaka cyangwa bakore imirimo ni abanyarwanda n'abarundi. Rero abo banyarwanda nta nk'abantu nk'abanyagihugu bimaha ibintu byose bafite amaburundi, waba uri umunyarwanda, waba uri umukongomani, waba uri iki bose waba uri umunyarwanda w'uburundi. Rero icyo gihe mbere bavuga ngo impunzi zo zisubire mu bigomba gusubira mu nkambi, ayo mashopu utudushopu duto dutoya ndetse n'amanini abantu babashe kwirwanaho bakagira icyo bageraho yarafunzwe kugira ngo babitegure, kubera ibyo abo bantu babashe babo baraza bakabatubwira ngo nimutagenda kuri 28 z'ukwa kane umenye ko 29 tuzava tukabasahura. Rero icyo gihe bafunze ayo maduka abaturage bagiye ku muhanda barigaragambya bavuga ngo se bite ko mu gihugu twicishije ko leta yagiye kutwicisha inzara, mujyana impunzi mu nkambi yuzuye n'izi n'ikibazo cya korona bite twebwe natwe tuzize iki. Abaturage bakavuga ngo se bite abashakanye twebwe batwashakanye n'abanyarwanda n'abo barundi n'abo bakongomani natwe ukuntu kuvuga ko mutujyane mu nkambi kandi twe turare n'igihugu mbese n'ubundi bakaba bakavuga ngo mbese abana bavukiye n'abatazi igitambi cyari kiwatazi ni na Kongo cyangwa Burundi cyangwa u Rwanda uko bisa abo bubogeranye mu nkambi, izo gahunda ni izihe? Ugasanga rwose Abanyarwanda, Abarundi n'Abakongomani n'abaturage muri rusange babaze neza cyane, nta n'ahantu mbere bihari mu zumva mu kuko.
Komeza ni mande warugarutse, komeza. Mandela turakumva, turagusubiza ijambo mu kanya, reka mukunzi rangize igitekerezo cye.
Wanavuga ngo kubona imibanire w'abanyagihugu n'impunzi rwose ni myiza. Nta hantu usanga hari umunyagihugu ngo areze kuri polisi ngo impunzi yamuhohoteye, cyangwa ngo impunzi ijye kurega kuri polisi ngo yahohoteye n'umunyagihugu. Nicyo twavuga byo gusahura, byo kwangiza ibintu, ibyo ni abajura baba babigenderamo, maze umuntu wihitira nawe yabona hari ahantu barimo barasahura nawe agasahura nawe, ariko nta muntu ugira atake personnel nk'ibyo twabonaga muri za South Africa. Hari uwaza ngo amuhohotere atari ibyo gusahura kwiba, mbese ibyo ni abajura, nta hantu bataba, n'i Burayi barahari. Ariko muri rusange abanyagihugu babanye neza n'impunzi. Nkaba nongeye no gusubiramo leta ya Malawi rwose Malawi ifite demokarasi ikomeye, ni naho usanga ubutabera bwaho bukomeye, kubera hakaba kuvuga ubutabera ntako ubu ntabwo tuba tuvugana ikiganiro ntabwo twari kukigira, kubera icyo gihe impunzi baba zose baba bajyanye mu nkambi, natwe ibyo ntabwo ndi impunzi, ndetse ntabwo ndi impunzi, ndi umubiligi, kubera ko ndi umubiligi naje hano mu mirimo. Bagenzi banjye n'abavandimwe bahuye n'icyo kibazo cy'ubuhungiro, ntabwo nari gukomeza guhagarara rwose ibintu ndeba, nanjye ngo urukoco rwe rwose abarwanaho kuko nabo ndi bantu barwanaho iyo ndi ikibazo runaka. Rero ariko natwe ubwo iyo bavugaga ngo ibyo bisambo byavuga ngo bizasahura, natwe bumva ko tuvuga Ikinyarwanda ntabwo bibazaga niba dufite amaweti peniti cyangwa injesi peniti kubera ko iyo turayifite byo gukora, bakumva ko kubera tuvuga Ikinyarwanda natwe turi Amaburundi, natwe tugomba kureka gukora ibyo bintu twakoraga bikaba ibyabo. Ariko ibyo ni deka ekisitireme, kandi ni deka ekisitireme zitabashije gushyirwa mu bikorwa, kubera urukiko rw'inaha mu cyumba cyo gufite demokarasi mature ndetse tutabira ihagazeho, kubera ni nabwo bwatumye amatora y'2020 hano asubirwamo bagiye kubasha guhindura perezida. Rero ubwo ubutabera nibwo bwahagaritse icyo cyemezo cya leta, ntabwo cyakomeje ko bitovuza, ariko kugeza ubu ngubu birahagaritse, nta muntu wa migirasiyo wahagarika impunzi, ndetse ubu ngubu bashobora kuza bagafata Abahinde, Umushinwa cyangwa n'Umuzungu
Urakoze cyane, reka dusubire kwa Bwana Mandela. Telefoni yari yacitse atarangije igitekerezo cye, ariko unakomerezeho unatubwire iby'imibanire y'abaturage baho ngaho n'impunzi z'Abanyarwanda. Bwana Mandela,
ndabuze ku by'imibanire yacu n'Abazambiya. Tibuka ko 2016 mu kwezi kwa kane ngo habaye imyivumbagatanyo itumye Abanyarwanda benshi amabutike yabo yamena, nta muntu ndi wavuye mu buzima, ariko abantu bamwe bagendesheje kuburyo batashoboye kubyutsa umutwe. Mbere yabyo 2016 hari umunyamakuru wanditse wakoze itatikiri icukumbuye isa uko Abanyarwanda bagenda bapfa mu buryo budasobanutse, uteze ntacyo bacyo buvugaho. Ubaye bazaga umuvugizi wa polisi, umuvugizi wa polisi akavuga ati reka da ati byo ni minisitiri y'ububanyi n'amahanga agomba kubivugaho. Ajya kuri minisitiri y'amahanga akavuga ati noye yari ibyaha nk'ibyo ngibyo ubugizi bwa nabi, nibwo tugomba kugica kibivugaho. Ajya kujya kuri aseri nawe aseri muteretwaza ati ibyo bintu bireba ibihugu bicumbikiye ubutegetsi bucumbikiye impunzi, nicyo wacyo kibivugaho. Gusa hagira abicwa ry'Abanyarwanda babasanze aho bacururiza, kandi bigaragara ko abantu bagiye bicwa ko atabagambiye kubasahura, ahubwo bagambiye kugira ngo bavuze ubuzima bwabo. Ibyo binacyakomeza umuntu wese gupfa byatakuje cyane, ni umugutwe wagejejemo vise n'uwatubaga icyangugu wishe ku minsi akurikiraga nari 2017 arimo gutahuka. Ubwo urupfu rwe rwateye amatsiko ko nacyo abamwe mutani na kintu bamwibye, izo mpaka Abanyarwanda bidasobanutse. Gusa n'uyu munsi byakomeze kuba ihurizo, byaje kuba ihurizo, gusa basanga ko atari abazambi yabikora, ariko ari abandi bantu bagaba by'ibyishimo.
Ugifite ijambo, wari ukirimo kuvuga ku by'imibanire yanyu n'abaturage baho ngaho. Ubu icyo gihugu kirimo kiritegura amatora, kandi birazwi ko akenshi mu matora hakunze kuba ibintu by'utuduruvayo. Hari impungenge mufite cyangwa se mubona ko ayo matora ashobora kuzazanira umuryango w'Abanyarwanda cyangwa se impunzi z'Abanyarwanda ziba muri icyo gihugu?
Mu gihe cy'amatora abanyapolitisiye bazazana ibiganiro bidasanzwe bisanga ibyo bita nationalist sentiment, aho kuvuga kumvisha kugira ngo bumve ko abazambiya bakennye, kandi ko abantu batuma bakina ari abimukira. Ubwo rero ibintu bikunze kubaho ngo akazi n'akabazambiya ngo amanyamahanga ngo byo kubona akazi mbere y'uko muzambiya akabona. Ubwo nabwo nyine n'abazambiya byumva nabi batangira kuba gusimbukira hejuru bava ngo amashopu y'abanyamahanga ngo nayabo. Ibyo bigiye kubaho rimwe mu 2011 2018 ko Michael Sataye yiyamamazaga bwa mbere, ariko bari bamwumvise nabi. Ubwo yavugaga ikibazo cy'Abashinwa benshi bakunda baza muri Zambia, ariko uko yakundaga kuvuga abanyamahanga abantu bumvise ko ari abanyamahanga bose avugaga ko avugaga cyane avugaga Abashinwa. Naho ubundi ubuzima bwacu bwa buri munsi, yego nyine ari abanaruguruntu, kandi byose kwari ku isi harimo paradizo. Usanga abanyarwanda niba ari abantu bubashwe muri icyo gihugu nibo ba mbere bavuga ko babanzi ko ni abanyaga tujyamo, ko turi abakozi, ko turi kandi turi n'inyangamugayo. Ni abanyarwanda barafatwa mu byaha ibi n'ibi, cyangwa se basangira mu bintu byo gucuruza inyangabwenge amaraso agenda aca ku maradiyo no ku nyamakuru kuvugwamo. Muri makeya mu bantu bacu n'abenegihugu umeze neza. Muri make ni uko njye navugaga ati Imana yacu n'Abazambiya. No mu gihe cy'amatora nyine umurongo we uboneke uwambaye ibiranga by'amashyaka iyo shyaka rinini ryaba uri gutegetse cyangwa se iryo muri za opozisiyo, umuntu akamenya umurongo we akagumaho, nambe yatangiye gusimbukira hejuru cyangwa se ngo yumve ko ngo ibiki n'ibiki cyangwa se abone gukunda adasanzwe ari.
Mukomeje kumva Radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Ikiganiro ni muri Sanga. Abatumirwa bacu ni Bwana Eli Mukunzi, mpirimbanyi y'uburenganzira bwa muntu ubarizwa mu gihugu cya Malawi, na Bwana Jean-Serge Mandela, umunyarwanda wahungiye mu gihugu cya Zambia.
Mu munota umwe gusa uramenya amakuru ya Afrika kuri Radio Ijwi rya Amerika buri munsi. kurikira video y'umunota umwe kwijwi rya Amerika. Ni ku rubuga rwa Facebook rw'ijwi rya Amerika. Adresse ni VOA Radio yacu. Video y'umunota umwe gusa inkuru nyamukuru kuri Afrika. Radio yacu.
Tugenda tugana ku musozo duhereye muri Malawi bwana mukunzi uyu mwanzuro twavuze haruguru warafashwe bamwe mu banyarwanda barataha abandi bagoma mu buhungiro aho muri Malawi bashaka kubasubiza mu nkambi icyo cyemezo murakirwanya imyaka ishize ari 27 birimo birerekeza hehe muzataha muzagoma mu buhungiro bimeze bite
ndabwo katangira ku cyumwe muri Malawi n'ibyo Muri Malawi ejo hazaza ntahamenya imana ihazi nibyo icyo tuzi ni ikintu kuri uyu munsi tumeze tukaba tuzi ko urubanza rurinze impunzi ndetse na guverinoma n'abaturage bakaba bashima impunzi ubwo igisigaye ni uko guverinoma nayo ibiha agaciro ikabasha kwakira impunzi abantu baje bababonye bashaka kubuzima nibyo nano ubwo ni kimwe kuko kudaza kugira ngo tukanya kubiye kubuga mu gihe rusange ubwo reka bitajya mu kumenya ibi rusange kubera n'ubwo duharanira n'impunzi ziri muri Congo Brazzaville muri Kenya ndetse ahantu henshi tukaba tubonye ntawamenya igihe ibintu by'ubuhungiro aho bizarangirira nk'uko mubizi mu Rwanda buri munsi ntabwo ari bakeya abantu bahunga byaba ari umutekano mukeya byaba ari inzara ariko icyo baba bahunze ni uko n'ubundi ubuzima mu Rwanda urabona ko hari inzara hari bidashoboka byaba atari ibya ku buzima bwabo ariko bareba n'ubuzima bw'abana babo rero ibintu cy'ubuhungiro cyo kiracyariho nta kivuga ko mu myaka 27 nk'uko muvuga hari ikizaba cyarahindutse ariko mwene aho nasaba abadutize amatwi ni uko cyane cyane kigomba guhinduka nubwo impamvu zo guhunga zitazapfa zibuze ni uko twagombye gukomeza tukazirikana Imana tukazirikana urukundo tukirinda amacakubiri amacakubiri tukirinda ndetse kwitandukanya kubera yuko nta hari igihe abavuga ngo hari ibintu hari impunzi zahunze kera zo z'umutekano cyangwa zigiye z'umutekano hari abahunze inzara iyo bita amadiaspora kenshi na kenshi ariko muri makeya numva ko iryo jambo guhunga ryizamo muri bose rero bose baje baje gushaka ubuzima bwiza ubutima buruta ubwo bahunze kuri bo no ku bana babo rero nicyo kintu cya mbere kigomba gukora tugashyira hamwe kumva ko ikitugenza ni kimwe ntitugendere ko umwe abava mu majyaruguru undi ava muri Sudi umwe aba afana senari ubwo navuga ngo twese twirinde ibidutandukanya ntabwo turebe ibiduhujije aho twaba turi hose yaba ari mu Burayi yaba ari Zambia yaba ari Malawi yaba ari Mozambique ndetse yaba ari no mu Rwanda icy'ingenzi duharanira twese neza hazaza heza haruta ubuzima turimo cyane cyane ku bana bacu ku rubyaro rwacu ejo hazaza hazaba haruta aho turi uyu munsi nazagire uvuga ngo yageze muri Amerika cyangwa yageze muri Canada ngo yumve ko yagitsinze ko imirimo ye yayikoze oya agomba kumenya ko hari abasigaye inyuma kandi nawe kugira ngo agere kuri ayo mahirwe hari n'abamwitabye bamweretse urukundo ndetse bakanamusengera rero tugomba gukomeza tugashyira hamwe uburyo twese twabasha gutera imbere kubera nta n'umwe wifuza kuvuga ngo azaba umukire utunze umutunzi ari abagenzi be bose ari abakene cyangwa ngo azaba umuhanga bagenzi bose ari ibicucu rero tugomba gushyira hamwe tugatera imbere hamwe cyane cyane urubyaro rwacu abana bacu bazagire ejo heza haruta ubuzima twanyuzemo yaba ari baba bari twaba turi mu Rwanda twaba turi mu Bubiligi twaba turi muri Amerika twaba turi Zambia twaba turi na Mayotte tukabiharanira tugashyira hamwe kubera ibyo twabiharaniye acyatumanira naho bizananirana iyo muri Malawi nibo muzumva ko muri Malawi cyananiranye ibivandimwe turi kumwe mu kiganiro ashobora kuzambwira ngo iri abantu bababwire bazi Zambia hari aho hari bagenzi hari abavandimwe be bashobora kumuha kumba bakamuha umuti bakamuka rero tubi ari byo duharanira ntitwirinde dutega amaso ibizaduha iby'abantu abantu kuri isi bazaduha ubwo uwo umutekano cyangwa ibyo biryo byo kukamuka ahubwo turebe ibyo dufite tubisangire tuzagera kuri byinshi biruta aho ngaho tushyize hamwe cyane cyane tugashyira Imana urukundo n'ubumwe imbere ntacyo tutageraho nta kuntu ejo hazaza hatazaba hari heza kurusha uyu munsi turimo
bwana mukunzi urakoze cyane bwana Mandela
bajyaga abamucurandi nyine kuvuga ati kuramba no kuramuka kandi n'umunyarwanda yakegeze kuvuga ngo igisakuzo bajya bica ngo agakanyoni kahita ku nzira sinzi ko igisakuzo niba ukizi cyangwa uzi ko bakivuga ariko basubiza bavuga ati akanyoni kahita ku nzira bashaka kuvuga ngo nzapfa ntakira simbizi kukicara umuntu avuga ati akakijya avuga ngo akanyoni kahita ku nzira ubundi ibibazo bitangira kuvuka iyo bashatse kuvuga ngo bafate ingamba zirambye ku mpunzi ibyo bita solution de Habre muri ibyo bintu kuca amategeko hari ibintu bitatu hari uko impunzi ishaka gusubira iwabo hari uko impunzi ishaka gutuzwa mu gihugu igiyemo hari n'ubwo impunzi ishobora gushaka ikindi gihugu yakwimurirwamo kindi iyo porogaramu ya nyuma rero ntabwo bakunze kwiha abanyarwanda kuko abanyarwanda ubutegetsi buriho bwadushyize barangwa turabica nyine ngo rero iyo batangiye kuvuga nyarwanda bo iyo porogaramu yo kugira ngo bimure abanyarwanda bajyane mu bindi bihugu nibo bidashobora kubyita resettlement cyangwa se reinflation ubwo hasigaye porogaramu ebyiri iyo gusura mu Rwanda no gusura mu bihugu twahungiyemo noneho mu bihugu gusura mu Rwanda by'u Rwanda murabizi ikajya tugacanya noneho indi situation kugira ngo ibyo byaducumbikiyemo bidutuze icyo kibazo nacyo rero usanga gifite inzitizi kubera ko amategeko y'ibihugu n'umuco kubakurikiza ubugiye mu gihugu cyo muri Zambia zirandara na rimwe umuntu w'impunzi igeze iyo ubwenegihugu umuntu w'impunzi kabone n'impunzi zubakanye zashyiriranywe n'abenegihugu kuva cyabona umutegetsi kabona ubwigenge muri 1964 kugeza uyu munsi nuko bintu bimeze muri Zambia iyo ugiye kubera amategeko ya Zambia usanga amategeko ntacyo abivugaho aho amategeko awe ahinduza no kugira ngo abone ubwenegihugu ni abantu baba baje barabimukira baje gushaka akazi cyangwa se baje mu bundi buryo bundi kaza noneho kaza babisabye bakabona ya mapaza navugaga hejuru za work permit cyangwa industry permit nyuma y'imyaka itanu bashobora kubona ubuture burambye nyuma y'imyaka icumi bashobora gusaba ubwenegihugu ubwo basanga ari nk'umushinwa uje ejo bundi mu 2010 ari kubona ahubwo bamwe batangiye kubona ubwenegihugu ugasanga rero nkanjye w'umunyarwanda ankoro eba ngonjya ko ndi umubantu uko wa Zambia ata wa bantu iyo wavuze umuntu byose bivuga kimwe iyo maze imyaka n'imyandiko ahangaha badashobora kugira ngo bamugane igihugu kubera icyo kwa amategeko yabo n'uburyo bakurikiza iyo bashatse kugira ngo bakubone igihugu bagusaba gusaba pasiporo yo mu Rwanda nakubwiye ko iyo pasiporo yo mu Rwanda kugira ngo munazayifate nyine biba bigoye nyine kubera ko tukishisha ubutegetsi buriho mu Rwanda sangaho tuyutana ubu byanyine ntamugumabwira nise wafata wajya kuri komine gutege kumwe n'umugabo cyangwa n'umugore kandi umuntu utazaryamana mu buriri bumwe utari karibu kujya mu gihugu uryamana mu buriri bumwe ushaka kumusubiza ko niyo nafatiyeho pasiporo ni ukuvuga ko nawe asubiye mu Rwanda ni ukuvuga ko ni pasiporo nari busubiye mu Rwanda nyine hambaye na wa muhungu n'umusore n'inkumi bajya gusezerana kandi batari butahe ngo bajye kuryamana mu buriri bumwe muri make rero nyine ni uko tubona uva muri Zambia hagati aho ngaho uriya bugacya nk'uko wa mugabo bivuze nyine ati kuramba no kuramuka
bwana Jean Serge Mandela ndagushimiye cyane kuri uyu mwanya uhaye ikiganiro muri Isanga hano ku Ijwi rya Amerika
natwe turagushimiye kandi mutuganiriza ishuro nyinshi dufite twese tukababwira
bwana Eli Mukunzi uri impirimbanyi y'uburenganzira bwa muntu ndagushimiye cyane kuri uyu mwanya uhaye Ijwi rya Amerika mu kiganiro muri Isanga
urakoze cyane
reka nshimire namwe mwese inshuti bakunze ikiganiro muri Isanga hano ku Ijwi ry'Amerika nshimira na Facile Gabeho wamfashije kwegeranya aya majwi ndabibutsa ko iki kiganiro mushobora kugisanga ku rubuga rwacu wa eshatu radio yacu voa.com kuri mikro nari kumwe na Jeffrey Mutagoma amahoro n'amahirwe kuri mwese.